nongeye kuba ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ni kuri radio yanyu ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mukomeje kuba benshi mu kurikira ikiganiro agasaro kaburaga umugereka w'ikiganiro muri isanga kuri FM mu Rwanda no kuri shortwave mu Burundi ndetse no ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio acuze wa akadomo com ku migabane yose y'isi. Mbashimira ko buri cyumweru ku ijwi ry'Amerika dufatana urunana tugafata mu mugongo ababyeyi babuze abana babo ariko ntibacike intege bagahora babashakisha. Hari abashakisha abavandimwe babo, hari abana nabo baba bashakisha ababyeyi. Iyi mu kiganiro cy'uyu munsi urunigi turarutamiriza udusaro twinshi utubura tudushake
agasaro kaburaga.
Mu kiganiro giheruka mwumvise ubutumwa bw'umwana w'umukobwa bashakishaga umuryango we waruzi gusa ko akomoka hitwa Irutunga cyangwa se hafa ho. Uwo mwana w'umukobwa yitwa Jacqueline mu Kampala rwatuye mu Bubiligi akaba yaravukiye Irutunga hahoze ari muri komine ya Gikomero mu cyahoze ari prefecture ya Kigali Ngari. Ese yitwa Rutoto nyina akitwa Nyirantazimbagara nta yandi mazina y'amakirisitu nari mfite. Ikindi nari nzi nuko icyemezo cy'ikivuko cyashyizweho umukono na Rukuba Yihunga Michel wari burgomestre wa komine Gikomero mu mwaka w'1991. Mukarusagara Atanaziya niwe wakiraga amafaranga ya komine mu mwaka w'1992 nibwo yabonye ababyeyi mu Bubiligi nitabaje bamwe mu batuye akarere ka Gasabo. Wabarushije intambwe ni Padiri mukuru Floribert Irategeka wa Paruwase Gishaka yigomwe byinshi kugira ngo tugere ku mubyeyi wa Jacqueline Mukamparirwa.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Nabibabwiraga mu kanya ku mpapuro nari mfite z'umwirondoro umubyeyi wa Mukamparirwa nari mfite izina rimwe gusa. Makuru mwahaye ijwi ry'Amerika mwebwe mudukurikira muri benshi mwambwiye ko yitwa Rutoto Celestine bahimbaga injeniyeri akiri umusore twamusanze aho atuye tubifashijwemo na Padiri Irategeka yatangiye ambwira uko umwana we Mukamparirwa yavuye mu Rwanda.
Umukobwa wanjye yajyanywe n'umuzungu witwa Polomo ari imfubyi.
Kuva uwo muzungu yamujyana ntiwongeye kumenya agakuruke. Mwaba se mwibuka izina rye?
Izina rye yitwa Mukamparirwa Jacqueline.
Jacqueline Mukamparirwa. Araho Jacqueline Mukamparirwa ameze neza, ni umubyeyi afite imfura akagira n'uburiza rwose ameze neza.
Muzamuzoze rwose tumari shimwe. Taraho tumari bishakuza kumusohoza tuzajya akajya atayitaye Imana.
Ubutumwa nzabusohoza ahubwo wambwira hari abavandimwe bandi yaba afite? Muzehe Ruteto, iyi nkuru yuko umukobwa wawe Jacqueline Mukamparirwa ariho inkuru ukayumva hano ku ijwi rya Amerika wayakiriye ute?
Ndumva biza cyane nishimye. Aho rwose mwabaye intwari uzakomeze. Na Padiri yaje kubimbwira turi kumwe hano.
Uwo musaseridoti wa Mumpagato ndifuza kugira icyo mubwira. Wi Padi, nagira ngo mbere yuko musubira kuri paruwase mbashimire rwose mbikuye ku mutima igikorwa nakwita kindashyikirwa mwakoze mudufasha byimazeyo mu gushaka umuryango wa Jacqueline mu Kampala rwamaze imyaka irenga 30 batabonana rwose mwarakoze
murakoze nta kibazo n'ubundi gufatikanya
kugeza ubuharandi maparuwasi abiri yafashije ijwi rya Amerika muri kindo kiganiro agasaro kaburaga ya mbere ni ya Save muri diocese ya Butare ya kabiri ni ya Mukarange muri diocese ya Kibungo ya gatatu rero ni yawe yagishaka muri arikidiocese ya Kigali padi nagira ngo nkubaze ikino gikorwa dukora hano ku ijwi rya Amerika agasaro kaburaga nkawe ukibonute
mba ari igikorwa cyiza kubera ko hari abavandimwe benshi baba batabonana iyo byumvise mbishyira imbere kuko nzi ko hari na abavandimwe tuba twarabuze tutabona mba byumva ko bikora ku mutima w'abantu benshi ntabwo nari kubyumva ngo ndeke kubikora noneho nagira n'amahirwe nkasanga uwo musaza atuye hafi ku muhanda niyo nzira tunyuramo tujya mu Kigali kubyare kumuza kubikora
urakoze cyane padi tuzakomeza dufatane runana dufate mu mugongo ababikeneye niba harundi mukuru cyangwa se muri umuna wa mukamparirwa uri hafi aho ngaho wa mumpa tukavugana urakomeye wa mubyeyi we amakuru yanyu uri kumwe na Venuste Nshimimana mu kiganiro agasaruka buraga ku ijwi rya Amerika wakiriye ute inkuru y'uko murumuna wawe Jacqueline Mukamparirwa ariho ameze neza
tukimara kubyumva twarishimye cyane tugira amatsiko y'uburyo twakubonamo turakomeza turacyakisha amakuru tugeza amahirwe padri arayaduha ubwo tubonaniye na padri twishimye cyane twumva ko byose bizashoboka rwose nimudufasha ko gasaro kakaboneka tuzashima Imana cyane
agasaro karabonetse ndetse arifuza yuko mwanaganira mukamenyana guma ku murongo gato ndebe yuko namubona ningira Imana ngasanga ahari atagiye mu kazi muravugana muganire buretse gato
Vous êtes sur la messagerie vocale 2 3 2 4 5 Enregistrez votre message après le signal sonore Pour terminer
ntabwo abonetse ubwo naho ubutaha nta wundi mukuru we cyangwa se undi muvandimwe uri hafi ushaka kugira icyo amubwira mbere yuko turangiza
muraho
murakomeye witwa nde
ukarinde tere
ukaba mukuru wa Jacqueline Mukamparirwa
yego
none wowe ibyishimo byagusabye ku kigero kingana iki
nukuri nashimaga Imana mwijuru yo kubera ko ari ifite imigambi ya mukoko kwayo ariko nukuri Imana ibaho umugisha nukuri ibaho umugisha na padiri umuye kandi muzaye mudufashe manda tubumana wenda dupfe n'ahandi hacu
komera
nukuri mwakoze Imana ibaho umugisha
komera namarira y'ibyishimo komera yarekaze reka mbareke mukomeze mwishimane mwese abo kwa rutoto na padri mukuru wa paruwase ya Gishaka padri Floribert irategeka murakoze
yego murakoze cyane
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Madame Jacqueline Mukamparirwa yandikiye ijwi rya Amerika amaze kubona umuryango inyandiko ndende avugamo ati namaze imyaka myinshi nshaka kumenya aho nkomoka nifuzaga kuzajya mu Rwanda byibuze nka mukera rugendo kubera uburanga ati kuva mbyaruburiza bwanjye nongeye gushakisha ariko abantu bakampa makuru atari yo kugeza menye ko ijwi rya Amerika muhuza imiryango ati nabigerageje yarangije nibwira ko byibuze namenye umusozi nkomokaho n'amateka ntiyarazi ko ari umuvandimwe asigaranye atari ko mwazanye ubukaka butangaje none ndabashimira ko mwashoboye guha imfura yanjye isekuru kuko ntawe yagiraga abana benshi batazwi umubare ariko abarirwa mu bihumbi batandukanye n'ababyeyi babo kubera intambara yo mu Rwanda kuva mu mwaka w'1994 kugeza mu mwaka w'1994 ndetse niyo muri Zaire mu mwaka w'1997 bamwe bavanywe mu byabo ntibagaruka abandi baba mu gihugu bajya mu bindi hashize imyaka 25 witwa Nzabunitegeka Fideli aburiwe irengero muri umunawe niyo mungeri Pascali aramushakisha niyo mungeri atuye mu karere ka Kamonyi umurenge wa Gacurabwenge akagari ka Gihunga umudugudu wa Karama
mushakisha mukwanye twandabone ndabategeka Fideli kwaburanye mu 1996 mu gihugu cy'ari Zaire ufi Kongo y'ikigi ubwo yadusize agiye ubukavu twabaga umugunga ubwo ngo tubamutegeye ntabwo twongeye kumubana kuko tubizeye yitegereye n'imbabazi nta muzi wanjye ntabwo yose yaba ari atwumva mwaduhuza kuko papa wanjye aracyariho umusaza wenda uko turi twari turabana 9 ariko benshi barapfuye dusigaye turi 4 bose tugirira amahirwe Fide akaba ariho yaza akadusanga twunga ubumwe n'umuryango twakwishima kuko na papa aramushaka ibyo yagiye kuryama aramushakisha
birumvikana icyo gihe mutandukana Fideli yari afite imyaka ingahe
ndirayindi umwana nari mfite nk'imyaka wenda nk'itandatu ariko yari afite nk'imyaka 25
ku buryo ubu ngubu n'umugabo w'imyaka hafi 40
afite n'umwe n'itandatu gutyo n'umunani
kuva icyo gihe nta gakuru ke kandi mwongeye kumenya
nta gakuru ke abantu bazaga batubwira ngo bamubonye muri Malawi abandi bakatubwira ati yirije kuza mu Rwanda arabura bana ba mama wacu i Kigali baramushakishije baramubura ariko ashobora kuba akiriho ibishoboka ibyo ari byo byose niba wenda afite n'umugore cyangwa n'abana batwunga nabo batubwira
papa wawe yitwa nde kugira ngo iryo zina rye rizadufashe kugira ngo niba ryumvise n'uwaryumva hano ku ijwi ry'Amerika abe yamubwira ati umubyeyi wawe aragushaka papa wawe yitwa nde
yitwa Barigia Sivivande mama yitwaga Mutawa yitwa Josephine ariko mama we yapfuye kera cyane yagiye yaranapfuye
none niba mukuru wawe Nzabunitegeka Fideli akumva hano ku ijwi rya Amerika urashaka kumubwira iki niba akumva
yabaye anyumva rwose Nzabunitegeka Fideli ikinamubwira ni uko yaza atukunga akaza mu Rwanda niba ari hanze ko kumva ni amahoro cyane ko na papa nta muntu ajya asinzira atamuvuze yagiye kuryama mbere yuko ajya amaranda kwatira we umwana wanjye Nzabunitegeka Fideli azwiho ko yitanga akiriho ubwo batwumva Nzabunitegeka Fideli akaza ahari papa yana ine yanapfa yapfana amahoro yishimye
niyo mungeri Pascal ndagushimiye kuba wizeye ijwi rya Amerika tuza gufasha ibishoboka
murakoze Imana wa umugisha ni rwose Imana wabuze kuko numvise muri abantu beza Imana izabahemba
urakoze cyane
agasaro kaburaga
harabana benshi bari mu Rwanda batwandikira badusaba kubafasha kumenya aho bakomoka n'abana batigeze bamenya ababyeyi babo. Ndatumikira muri aka kanya Uwimana Wanda atuye Igikondo mu mwaka w'1994 yari afite nk'imyaka 8. Niba uri umubyeyi we ukaba warigeze kujya kumusura mu kigo cy'imfubyi kigakoni ikiramuruzi, yarakuze aragushaka. Bimaze kugaragara ko radio yanyu Ijwi ry'Amerika muyumva muri ingeri zose kuva ku rubyiruko kugeza ku bakuze bo mu kigero cy'imyaka 80, umwe mu batwumva kandi wifuje kutwihera ubutumwa n'umukecuru wavutse mu mwaka w'1939 yitwa Mukayuhi Erasia, atuye mu murenge wa Nyamirambo akagari ka Kivugiza umudugudu wa Muhoza. Ararangisha murumuna we umaze imyaka 63 avuye mu Rwanda. Yabanje kumbwira icyatumye atwihamagarira.
Narakumvishije kuko nkunda kuyikurikirana cyane, nkumva amakuru yose, noneho nza kukumva rero nkurikirana ibiganiro byawe cyane.
Hanyuma uravuga uti nange ndashaka kurangisha murumuna wanjye.
Ndavuga nti nanjye nshaka kurangisha murumuna wanjye wagiye kera, kera cyane rwose. Ni umwana wari wabyawe na mama wacu, noneho ubwo abazungu baza kubajyana babakuye Save. Icyo gihe bahitaga Asidirid ni Butare. Nuko noneho bajya muri Rufere nayo y'Save babayo. Bukeye rero bati nibaze babajyane, babonye ababyeyi babo bajye kubarera. Nuko bahera ko babajyana gutyo rero boherejwe n'abapadiri b'Isave. Mama wacu asigara aho ngaho rero turasigarana.
None uwo mwana se yari icyotara?
Se ni umuzungu.
Uwo murumuna wawe yitwaga nde?
Koreta Mushikazi.
Icyo gihe abapadiri bera bari Save, hari n'umwe wibuka mu izina?
Oya, ntawe nibuka rwose.
Uwo mwana Mushikazi ageze mu Bubiligi, wigeze wongera kumenya amakuru ye?
Yego, twamenye amakuru ye kuko na nyina yari ariho. Yigeze kwandikira uwo mupadiri w'Isave, nyina ajyayo baramubwira ngo umwana wawe arahari, ngo kandi arifuza kubona ifoto yawe. Babwira uwo mama wacu. Nuko noneho bimaze igihe, ubwo umukecuru ntiyongeye kuntiyohereje ifoto ye. Nuko bimaze igihe rero nibwo yapfaga, noneho birarangira ntabwo yongeye kumubona. Sinongeye no kongera kumva agakuru ke. Yapfuye muri 1996.
Kuva muri 1996 kugeza magingo aya, nta makuru yandi mwigeze mumenya ya Mushikazi?
Oya, ntayo. Nigeze no kugerageza kohereza uwakunshakiye ngo andebere wapi abona nyine akurikira aderesi, noneho abona aderesi ze gusa, kuko nari namuhaye n'ifoto. Ifoto ndayifite nzayiguha.
Ifoto ufite ni Mushikazi bamuteruye? Ni yande?
Ni Koreta Mushikazi. Ubwo yari amaze no kubyara umwana, ndetse yari yararonguwe, ari nabwo yashakishaga mama we.
Ava mu Rwanda ubwo ni mu wuhe mwaka? Genekereza umwaka yaba yaraviriye mu Rwanda ni nka ryari?
Kangenekereze ndebe ava mu Rwanda ndabanze ni nko muri 1958.
Ubwo akaba yari afite imyaka ingahe icyo gihe?
Nanone ngenekereje uwavuka ngira ngo hari nko muri 1952.
Ni ukuvuga yuko ubu ngubu ni umutegarugori, ni umugore ukuze w'imyaka hafi 69-70. Wakwari kugira ngo ndebe ikigero nashakiramo. Kuva icyo gihe rero aboherereza amafoto, ntabwo mwongeye kumenya irengero rye kugeza uyu munsi? muvuze mutireka turebe ko hari cyo ijwi rya Amerika ryadufasha.
Ntabwo twongeye kumenya irengero rye, ubwo ngubwo nyina sinzi ko yanamenye ko nyina yapfuye. Rekada ntabwo twongeye kumenya irengero rye, niba akiriho niba atariho ntabwo tubizi. Uzagerageze ewe nta kikunanira. Numvise n'abagiye imyaka itazwi warababonye, kandi Imana izakomeze gutera inkunga rwose. Imana yagushyizemo icyo gitekerezo yagize neza dewe. Imigisha sinzi ahantu uzayikwiza rwose, izakwinjiza mu ijuru pe.
Murakoze cyane.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu kiganiro cya gatandatu mwumvisemo umufaransa kazi ukomoka mu Rwanda warerewe mu Faransa, maze guhabwa abandi babyeyi bamurera, akaba yarashakishaga uwo baba bafitanye isano uri mu Rwanda. Amazina yanditse muri pasiporo ye ni Uwimana Mukantwari. Nyina yitwaga Eugenia Mukantahigwa, yavukiye imururu mu cyahoze ari komine Kimbogo na prefekture ya Cyangugu, ubu ni mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Nyuma y'icyumweru kimwe gusa itangazo rigiye hagaragara witwa Elise Hategekimana utuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Jari, yaratwandikiye atubwira ko ari umuvandimwe wa Mukantwari. Ikintu nabanje kumubaza ni ukuntu yamenye ko hari mwene wabo umushakisha ku Ijwi rya Amerika.
Umuntu wumvise ikiganiro ngo gitambuka ku wa kabiri ngo cyitwa Agasaro Kaburaga, noneho aza gushakisha nimero zanjye, azishakisha muri famiye kuko yahise yumva nyine amazina ya mama n'iki, yumva ko umudamu yari amuzi. Nibwo kwibuka ko hari undi mwana w'umuhungu azi ko yari afite, kuko ninjye mfura ya mama. Washakisha nimero zanjye muri famiye barazimuhereza. Jiste ni nanjye wahise mwihamagarira kubera ko nta bushobozi bw'amanyita yari afite, njya mwihamagaye asobanura nyine ko yabyumvishije ku Ijwi rya Amerika. Noneho ngerageza kumubaza se ubwonko bw'inzira umuntu yacamo ni iyihe, ambwira ati ni ugukurikirana umunyamakuru utambutse icyo kiganiro. Jiste ni izina ntabwo nari mbizi, nagerageje kujya kuri interineti izina niho twarikuye niko kukwandikira.
None kuva mu buto bwawe wari uzi ko ufite mushiki wawe?
Nari mbizi kuko njyewe mama yapfuye njye maze guca ubwenge. Mama yapfuye mfite imyaka irindwi juste. Mama apfira mu bitaro byo mu Bushenge ngo amaze kubyara uwo mukobwa. Mbega akimara kubyara umukobwa mama nibwo yahise apfa. Kuko bakura umurambo mu bitaro ni nabwo bazanye nako gahinja, tujya gushyingura mama. Noneho agahinda nako nyine bafata procedure yo kukaneresha amata buke buke, noneho amata biza kwanga kubera ko ise yarabaye nk'ubyigarika umwana, bajya kumureresha muri centre de sante y'ababikira. Niho haje kuva icyemezo cyo kugira ute cyo kumutwara.
Naho se izina rye yitwaga nde?
Izina rye yari twaramwise muri icyo gihe nyine yari kwa nyogokuru, kuko ruba yahise agoma kwa nyogokuru na sogokuru gutyo ari bamwise Mukantwari. Mukantwari n'indi nta ryibuka kuko rumva njyewe icyo gihe nahise njyanwa kwa papa, uwo mwana asigaraho kwa nyogokuru.
Ubwo rero nimba mbyumva neza, mwari muhuje mama wawe ariko mudahuje papa, nibyo?
Nuko bimeze.
Hanyuma bamujyanye mu kigo kirera imfubyi hafi aho, bamujyanye se mu yindi prefegitura, bahise bamujyana i Burayi se bamujyanye he?
Juste bamujyanye icyo gihe yarerwaga mu kigo cy'Abikira. Ariko yabanje kujya rererwa mu kigo cy'Abikira ataha, bamujya kumufatira ibiryo bakongera bakamutahana gutyo hariya ku Rusizi, mu karere ka Rusizi.
none se muri iyo myaka yose wabaye tereriyo cyangwa se hari igihe wumvaga ukumbuye mushiki wawe ukumva wifuza kumenya makuru ye
uko nagenda akura niko nagenda nkurikirana amarengero yiwe n'iki byose aho maze gukura gucubwenge niho naje kugomeza gushaka kubura dosiye yiwe mbaza uburyo umwana yagiye n'iki bamwita umwana yajyanywe n'umubikira bita mama Delina niwe wa kuzi afere yo kugira ngo agende n'iki bo byasinyweho noneho byasinywe n'umbona burugumestre wari w'icyo gihe witwaga Fabian niwe wabisinyiye ariko ubu ngubu yarapfuye ku buryo naje gushaka gucyutsa dosiye bambwiye ati kuva burugumestre yarapfuye ati sinywe umuntu wundi wabigufashamo bo mbona mbega nyine ari inzira ndende ndavuga ati ubwo ngo namana hasigaye n'ahimana gusa icyo gihe nagiye ku rusizi batubwira ati madeni yarapfuye ati ariko ntimugire ikibazo aba bana n'iyo bagiye uko byasa kose hari igihe kigera bikaba ngombwa ko bashaka inkomoko yabo inkomoko yayo imiryango bakomotseho ubwo rero nuko nagiye nuko nahise basi nyine mbyora mbiragize Imana yonyine gusa
agasaro kaburaga
Hategekimana Elise yatubwiye kandi ko afite nyina wabo wamureze ndetse atubwira ko ari we ufite amakuru menshi kuri Mukantwari kuko ari we wamusigaranye nyina amaze kwitaba Imana yitwa Ayinkamiye Francine atuye mu karere ka Rusizi mudugudu wa Kabirizi yambwiye ko umwana yahawe ababikira bari bashinzwe ikigo nderabuzima cya Rusizi yakitabweho n'umubikira witwa Adeline ibindi mu byumve
mani ishobora byose ndek ayumva kugire yenza bana amakuru afatika naribone nuko umubikira wundi uhari wajya twaye usije guhayikane ndinge nawe ajye guhaha ningera nkamubona hari akuri santere zisanze cyangwa ati dera ya makuru ya wa mwana nibwo zabonye ibimenyetso bifatika bigaragara uwo mwana ni uwanjye ndi nyina wabo njyewe nyirizina ndinina wabo
ndabyumva nimo mukuru wawe Mukantahigwa yitabye Imana ati undakiri mutoya
yego Mukantahigwa niwe wamubyaye ndiwo mwana wamureze ndamurira mana nyagasana none data bamwitaga Kadeyi rero niwe data wabyaraga nanjye none Mukantahigwa niwe avukana na mama neza ijana ku ijana
Hanyuma uwo mwana wamuhaye ababikira ko ari wamureraga wamuhaye ababikira byenze gute wari ukiri mutoya nawe
Ndangire mutandi kugiza ukuri urumva Umva ikibazo rero ikimbashije ndigusobanura nanti kugira urumva Ngiyawe nari nkiri muto Ise yajyaga mugurira amata None ubu bigeragiye atabakiyagura unyumve neza Nana naza kugenda kutyo isatake ashaka kunjyana nge papa kiri muto ayanga kumumva
Uno kuvuga yuko uwo mugabo yashatse kugira ngo akujyane uje kurera umwana
n'umwana mutoyi nje kurera umwana nande rare nawe nge ndanga paparanga nyirizina yanze abagoyi bararaka aravuga ati nange nimba yanze nange singishaka arangisha amatara yakupa yajyaga nk'amata Ndangije mujyane santere de sante. Unyumve neza, mujyane santere de sante. Ndavuga ati njyewe nta bushobozi dufite, reka uyu mwana tujye tumuhereza ibinini. Barabimuhereza no kuri aba masera. Baramuhereza amujyane nk'umwana w'imyaka itatu. Baramujyana, barangije ndavuga ati nta kibazo nta kibazo ufite. Uwo mwana rero abanza kujyana, mbubwiye amazina yiwe yagiraga akoman agahinda nyagize niwe nshingira uwo mwana rero amaze kumujyana abahutyo anaga umutyo aragenda amaze nk'imyaka 33 n'ingahe yaragiye uwo mwana ngenda tuza ndanabyihorera akajya ngo ati hano mase nange kubibaza ndamuzi none atako mase tuvugisha ukuri ko Imana yamwishe uwo mwana wacu mwaramugurishe cyangwa mwamwishe Masaranga ati wajye utuza ko Imana yo mu ijuru hagiye uramwanya izamutwereka watuje ugacishwa ugatuza ndavuga ati masa nyamara nyangira ikibazo n'impungenge kubera uriya mwana wacu
birumvikane
noneho rero uriya Elise nyirizina Elise barafukana Elize ngende nyina wabo nyirizina gice kugice uri amwana byarwa n'umugore ariko Elize ntago avukana na se ntago kuri se ntago bavukana ako bavukana kuri nyina neza gice ngende nyina wabo kandi nishimye n'umunezero gusa ko yonye kumva kwabaho iranejeje kuruta kumubona
uzamubona humura
uzamubona muze nubwo ntakuzi ntawe utanze sinamenya imana yo mu ijuru guha umugisha nanjye wunyihere wibereho nanjye ndeho
komera ese uvuga igifaransa
ntabwo nzi igifaransa
I'm going to go to the house. Allô. Oui, ça va?
Allô. Ça va? Allô. Ça va. Bonjour. Hello.
Ushobora kumusuhuza?
Ndamusuhuje n'amusuhuje mwana wanjye ndagusuhuje ngo amahoro y'Imana muyasangane.
Bonjour ma fille et que la paix de Dieu soit sur toi, dit-elle.
Merci, je lui retourne les mêmes mots qu'il y a Rwanda que je ne connais pas.
Nawe ngo ugira amahoro y'Imana mu Kinyarwanda atazi ngo ntabwo azi Kinyarwanda.
Yasanganiye ko ndi nyina wabo, ndi nyina mvukana na nyina, na nyina yarapfuye aramusigira.
Merci. Et du coup, c'est je ne sais pas quoi dire.
Voilà. Non, ça suffit. Ngaho rero ayo niyo magambo ya mbere yo gusuhuzanya ibindi naho ubutahane mutangira kuganira mukomere
nishimye mu buzima bwanjye gusa kumva ijwi ryo ko akibaho biranejeje niyo nararapfuyisa
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
undi witabaje ijwi ry'Amerika ni Eric Munyaneza ubarizwa mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi mu ibaruwa yandikiye ijwi ry'Amerika rifuza kumenya irengero ry'umubyeyi we witwa Ikeza Domitira n'abandi bajyanye yarandika ati muri make natandukanye n'umubyeyi wanjye mu mwaka w'1995 ubwo yagendaga nye na musaza we ngayabarambirwa karaveri n'umukobwa witwaga Bujenia warutuye iburemera na Gusitini wari umuyobozi wabo waturukaga mu karere ka Bugesera bakaba bari bagiye gusenga ikibeho na Nyabimata muri Nyaruguru ati baragiye ntibagaruka nk'uko byari bisanzwe ku buryo mpora nibaza niba abo bantu bose barapfiriye rimwe kuko ikibeho hariyo intambara n'impunzi zajyaga ku ngo n'ahandi ati mpora nibaza niba barapfuye cyangwa se niba bakiriho nkibaza uburyo abo bantu bose bapfuye ntihagire usigara wo kubara inkuru nanone ati nkibaza uburyo abo bantu bose bahunze ntihagire n'utanga amakuru Ikeza Domitira niba ukiriho umwana wawe Eric Munyaneza aragushaka ubu n'umugabo afite urugo n'abana batatu papa wawe Mutabazi Saveri aracyariho mama wawe niwe wenyine witabye Imana abandi bavandimwe wawe bose bariho n'ubutumwa bwa Eric Munyaneza
Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva agasaro kaburaga iki ni kiganiro cy'umwihariko ku ijwi ry'Amerika kuko tuzirikana neza agaciro ka buri muntu abatwiyambaje muri iki kiganiro baburanye n'imiryango yabo bakiri impinja ibisekera mwanzi ibibondo abangavu n'ingimbi bose twifuza ko bazahuzwa n'imiryango yabo kuko buri mwana wese afite uburenganzira ku muryango mudufashe duha agaciro uru rubyiruko kuko niyo si y'ejo hazaza. Uwitwa Lydia Mujawamariya hamaze imyaka 25 atandukanye n'abavandimwe be bane icyo gihe bari mu nkambi ya Katale mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuto muri bo ubu afite imyaka 45 umukuru akagera 53. Lydia Mujawamariya ari mu karere ka Kamonyi umurenge wa Runda akagari ka Ruyenzi umurenge wa Nyabitare.
Abavandimwe banje aribo Sumbusho Evariste, Kayizamahe Jean Pierre, Kanyeshura Alphonse na nitwa Niyonzima.
None abo bavandimwe bawe mwatandukanye ryari, mwatandukaniye he?
Duherukana duhunga tugera mu nkambi yitwa tugera Igoma, tugera mu nkambi yitwa Ikatare. Mu nkambi yitwa Ikatare rero nje nahavuye njya mu kigo cy'imfubyi naho ngaho mperukanira nabo.
None abo bavandimwe barutanwaga gute? Ni wowe wari mutoya muri bo?
Ninjye wari mutoya.
Umukuru muri bo yari afite imyaka ingahe?
Nibuka imyaka ngenda nshobora kuba nibuka imyaka bavukiyemo ariko imyaka bari bafite ntabwo nyibuka. Ntabwo kereka mbibaze
ngaho nyibuka ndabyibarira jyewe.
Umukuru witwa Sumbusho yavukiye muri 68. Kayizamahe Jean Pierre yavutse muri 69. Kanyeshura Alphonse yavutse muri 72, imyaka 33. Naho Niyonzima yavutse muri 76 niwe nakurikiraga.
None nta kandi gakuru kabo wongeye kumenya kuva icyo gihe?
Na kandi gakuru kabo nongeye kumenya, nta n'uwigeze ambwira ati wenda narababonye. Nagiye mbaza abantu bagiye bahunguka batandukanye batuzi, nta wigeze ambwira ko yababonye.
None se icyo gihe ababyeyi bawe ntabwo bari bakiriho?
Icyo gihe umuntu twabashije guhungana duhungana, mama ariko yapfuye nyine mu nzira, ntabwo twigeze tugarukana. Papa we yapfuye kera. Twahunga yarapfuye kera.
Hanyuma nta wundi muntu ndashaka kuvuga nk'aho waba wari uri mu kigo cy'imfubyi, nta wakurebaga ngo avuge ati ndabona usa n'akana kanabonye ahantu nzisa, ha nta kanunu kabo bavandimwe wongeye kugira?
Ntawe rwose.
Nta n'ubwo wongeye kubashakisha? Ubu nibwo bwa mbere ugerageje kubashakisha?
Ntabwo nongeye kubashakisha. Ubwo nabwo kugira ngo ntekereze kubashakisha nagumye gutekereza barapfuye, nkumva ntabwo mfite icyemezo nta kimwe nafata. Nagumye gutekereza wenda ko bazaza sinagira icyo menya. Gusa ejo bundi hari abantu babiyitiriye, nge biyitiriye umwe muri bo bashaka kunzanaho ibintu by'ubwesikoro. Nicyo cyatumye noneho mbigisha inama umuntu, niwe wambwiye ati hari ukuntu bashakisha abantu babuze, ati ku ijwi ry'Amerika, ati nkugira inama ariho uzacu barangishe hataho kugira ngo abantu bariyo babiyitirira bazajye bababeshya.
Niba Sumbusho yumva ijwi ry'Amerika aho yaba ari, niba yarakomeje guhunga akanyura muri iryo shyamba rya Kongo akambuka akagera muri Kongo Brazzaville cyangwa se za Cameroon, izo niba ari Brazzaville, akaba ari mu nkambi ya Kintede, ahantu hari Abanyarwanda kandi dukunda kubonamo bamwe mu bana bashakishwa, niba yumva ijwi rya Amerika, niba ari kumwe na murumuna we Kayijamahe cyangwa se Kanyeshuri cyangwa se na Niyonzima, abo bose niba bakumva ubwo bazaza hano ku ijwi rya Amerika tuzagerageza kubahuza. Ariko niba hari icyo ushaka kubabwira kikuvuye ku mutima, kibabwire bacyumve, ubabwire uko umeze.
Murakoze. Icyo nshaka kubabwira nuko ndi kumwe n'abandi bavandimwe banje uwitwa Sultani ndi kumwe na Mukamugema bitaganyira Mukamugema Clementine na mukuru wanje tumbose nta kibazo hari n'abana babo basize babyaye barahari tumeze neza nta kibazo rwose bahari batahuka bakaza bakaza tukabana ntitugume kuba twenyine tubitwa ko dufite abavandimwe tutazi niba bariho cyangwa barapfuye twabakangurira gutaha rwose nicyo twifuza
Nidia Muja wa Maria ndagushimye cyane kuba wizeye ijwi rya Amerika ukomeze kandi nturambirwe agasaro kaburaga kageraho kakaboneka
murakoze cyane
komera
agasaro kaburaga
turatumikira kandi Nizeyimana Jean-Claude uri mu karere ka Bugesera umurenge wa Nyamata akagari ka Kanazi ararangisha mushikiwe na nyina
ndarangisha abo nibuka amazina ni mama wanje na mushiki wanje
bitwaga bande
mushiki wanje yitwaga Mukeshimana mama akitwa Mukagakwaye
mwatandukaniye he
dore ukuntu twatandukanye njyewe nari nkiri umwana mutoya noneho duhunga twatandukanye muri 1994 duhunga twebwe twahungaga tugana muri Congo none rero twahunze mama amaze gupfa na mukuru wanjye na papa ubwo rero duhunga njye na murumuna wanjye na mushiki wanjye duhunga ahete murumuna wanjye mushiki wanjye tugana muri Congo
mwese muri abana
we rero yadusize muri orofere nayo muri Congo agaruka mu Rwanda ubwo rero tuguma muri Congo rero muri orofere njyana murumuna wanjye baza kudukura muri orofere na baduha abantu ngo baturere bari bari mu nkambi ubwo barimo gusenya inkambi njye nangiye kumenya ubwenge uko nangiye gutangira umwaka wa mbere ubwo rero bamajije gusenya inkambi murumuna wanjye nza kumubona mushiki wanjye atari yagaruka ubwo rero nuko nagarutse njyenyine nzanwa na Seyiseri banshyira mu kigo cy'imfubyi hano ku Nyundo ku Gisenyi banyohereza batwohereza irundi Gitarama barongera dutransfera tujyana Kacyiru hakurya ya Itakirwa barongera dutransfera batujyana batuzana ni Nyamata mu kigo cy'imfubyi bitaga kwa Mingeti ubwo rero baza kudukura mu kigo cy'imfubyi aduha imiryango twadobute njye umuryango bankuramo barandera 2006 baranyirukana ngo nkomeza kuba njyenyine ubungubu noneho arimbuze ngo reka nanjye nzababaze ko mwamfashe kugira ngo nanjye mbe nabona umuryango nuko bimeze
kuva wagera mu Rwanda umaze guca kenge nta gakuru ka mushiki wawe Mukeshimana wongiye kumenya ndetse na mama wawe Mukagakwaya nta makuru
wongiye kugira twaburaniye muri Congo na n'ubu ntabwo nigeze mu rukwa yari mutoya cyane afite nk'imyaka 2-3
izina rya murumuna wawe uraryibuka
izina rya murumuna wanjye yitwaga Jire gusa ntarindi ubwo rero ubu nkaba nibereye hano Nyamata rwose nanjye nkaba nshaka ko mwamfasha ndabizi n'abandi mujya mubafasha
Shaka gasaro kawe uzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe uzakabona
wicike intege
Shaka gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe
Umufaransakazi ukomoka mu Rwanda Maria Mutuyimana arashakisha umuryango ikigaragara nuko yavukiye muri commune Rukara hahoze ari prefecture ya Kibungo ubu ni mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda nyina yitwa Mukankubana ariko se ntazwi icyemezo cy'amavuko ye cyakizweho umukono na Burugumestiri Jean Pambara wakiraga amafaranga ya yakomye n'inkurayija Jean Claude nta makuru menshi afite uretse ko impapuro zigaragaza ko yabonye ababyeyi bamurera mu Faransa turutse mu kigo cy'impfubyi cy'Imasaka urupapuro rwemeje ko ashobora kuva mu gihugu agahabwa abandi babyeyi rwashyizweho umukono na Dr Placide Ngendahayo wari umunyamabanga mukuru wa Croix Rouge y'u Rwanda yarahagarariye Dr François Xavier Sengumuremyi wayoboraga uwo muryango umuntu wese utuye Rukara akaba azi umubyeyi witwa Mukankubana wari ufite umwana witwa Maria Mutuyimana yahamagara Ijwi ry'Amerika kugira ngo abone agasaro kaburaga Maria Mutuyimana avuga impamvu zituma ashakisha abavandimwe be mu Rwanda
pourquoi je veux retrouver ma famille bah c'est parce que c'est vrai que bon j'y pense depuis là ça fait 3-4 ans que
j'y pense même un peu plus umutima wanjye cyane cyane kuba nabyara umukobwa wanjye ufite imyaka itatu umva rero nshaka rwose kumenya inkomoko yanjye kuri njye no ku mukobwa wanjye nibwira ko hari imyaka umuntu ageraho akumva ashaka kumenya aho aturuka niyo mpamvu rero nshaka kubona umuryango wanjye kugira ngo menye aho nkomoka menye niba mama akiri aho cyangwa undi wese mu muryango ndashaka gukora ibyo nshoboye kugira ngo azabyicuza igihe cyararenze kubera ko ntawamenya niyo ndakwitaba Imana ntabwo nakwigayira ko ntabikoze
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika agasaru kaburaga umwihariko w'ikiganiro muri isanga dukomeze dushakisha undi mwana tubita abana kubera igihe bagende ariko ubu n'abagabo n'abagore undi ushakishwa rero n'umuvandimwe wa Ndashimye Benjamin uri mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda karere ka Nyanza umurenge wa Busasamana akagari ka Rwesero
Narangisha mukuru wanjye witwa Dusingize Aimable yavutse mu 1976
uwo mukuru wawe mwatandukaniye he
twatandukaniye muri Kongo Kinshasa yarizanye icyo gihe muri 1996 mbega kwa 10 niyo tariki ya nyuma twamubonyeho ku buryo amakuru ya nyuma noneho twamumenyeho ni muri 2005 umuntu waduhaga amakuru nibwo yitabye Imana yatubwiraga yuko amakuru yaheruka ari muri Congo Brazzaville
ntabwo yigeze ababwira umujyi yaba arimo wari wo muri Congo Brazzaville
ntabwo yatubwiye umujyi ntabwo yatubwiye lokalite ntabwo yaduhaye contact ndashobora kumuboneraho icyo yatubwiye gusa ni uko yatubwiye yuko ajya mubona muri Congo Brazzaville
muri imyaka yose 16 ishize nta yandi makuru yandi mwamenye
kuva muri 2005 nta yandi makuru
niba ari muri Congo Brazzaville Ijwi ry'Amerika rirahagera azumva ubutumwa bwa kumva ubu tuvugana niki wifuza kumubwira cyamushishikariza no kuba nawe yakwifuza kubonana nawe
niba anyumva icyo namubwira nuko umubyeyi wacu twasigaranye mama yarwaye akaba yifuza ko yamenya amakuru ye kubera ko ageze no mu myaka y'ubukure akaba yifuza ko yamenya amakuru ye byibuze na mbere y'uko wenda yasaza ariko natwe dukeneye kumenya amakuru ye tutarabashije kongera kubonana ariko byibuze tukamenya amakuru ye tukamenya ko ari muzima natwe akamenya amakuru yacu turi bazabavandimwe bose bane barahari turi mu Rwanda aramutse ahari akeneye kumenya amakuru yacu yanyura ku Ijwi ry'Amerika muvandimwe Venuse Nshimiyimana arahari yaduhuza tukongera tukamenya amakuru ye nawe akamenya amakuru yacu
agasaro kaburaga
umwana wese afite uburenganzira bwo guhabwa uburere bwa ngombwa bumubera akabando k'iminsi. Ubwo uburenganzira abwemererwa n'amahame mpuzamahanga agenga uburenganzira bw'umwana. Impamvu nyinshi zishobora kuvutsa umwana ayo mahirwe. Iyo umwana abuze ababyeyi akiri muto, ntamenye aho bagiye, agahora bikanga agira ngo baraje, bimubuza gutekana. Bamwe muri abo bana bahitamo guhora bashaka ababyeyi babo, bakabeshwaho n'icyizere. Imana ya mana bakaboneka. Umwana w'umukobwa witwa Nteziyoruva Mukanda Mageza Inabugroyoz ntaragoheka, arashaka kubona se yasize mu Burundi.
Ndarangisha papa witwa Simoni Nango na bose babaga i Bujumbura, bahuranye mama yaraje mu Rwanda. Jyewe yanzanye ndi umwana mutoya, papa ntabwo nzi agace nyirizina yarahereyemo, usibye kumva ko bambwira ko yabaga i Bujumbura, mama ariho yambyariye akaza mu Rwanda ndi umwana mutoya. Mu Rwanda mama hageze ntabwo yakomeje kubaho, yaje kwitaba Imana, njye nsigara njyenyine nderwa n'undi mumama w'ikibungo yarampawe n'abafureri. Ubwo rero na mama yari nzapfa njye ntari kumwe nawe, ntabwo njyewe nzi amaherezo ya papa uko byagenze. Niyo mpamvu nifuzaga ko niba yaba hari aho yaba ari hose cyangwa mu muryango we yakoresha uko ashoboye tukabonana tukamenyana. Amazina ya papa yari yaranyise, yari yaranyise Nteziyoruva Glorieuse.
Mbwira, mama wawe akuvana i Burundi ubwo hari mu mwaka wa ryari, urabyibuka?
Ntabwo mbyibuka, nuko intambara yabaye ngiye ndi umwana muto cyane, ariko ntabwo umwaka wo mwibuka.
None mama wawe na papa wawe wabuze aho bahuriye, wabuze aho bari batuye mbere yo kujya i Burundi?
Papa we yaba arasanzwe i Burundi. Noneho mama nyine kuri abakobwa bagenda, ubwo nyine ajya i Burundi we aza guhura na papa. Hanyuma nyuma yaho nyine barambyaye, nibwo mama yajyaga aza n'ubundi wabo gusura, arangije araza, ariko ntabwo yongeye gusubira i Burundi, bambwiye nyine yuko yapfiriye ino mu Rwanda.
Ntabwo bashobora kuba barahuriye aho mama wawe akomoka, yenda ariho na papa wawe yakoraga?
Oya, papa we yarasanzwe abiri i Burundi, ni naho yakoreraga. Gusa ntabwo akazi yakoraga nkazi, ni uko gusa abari bamuzi bambwiraga ko mu mujyi wa Bujumbura, ariko ntabwo akazi yakoraga nkazi.
Ntabwo yigeze agera na rimwe aho mama wawe akomoka?
Oya, ntabwo yigeze ahagera, kuko n'abariyo nababajije ko baba bazi papa bambwira ko batigeze bamubona.
Muri make papa wawe ntabwo turi umushakire mu Rwanda, turamushakira mu Burundi kubera ko niho yari ari.
Niho yari ari
mu mujyi wa Bujumbura. Akitwa Nangwa na bose Simone. Akazi yakoraga ntabwo kazi?
Ntabwo nkazi.
N'ubwa mbere ugerageje kumushakisha cyangwa se mu gihe wagendaga wigira ijuru ukura wumvaga hari ikintu ubuze kumva ubuze papa wawe?
N'ubu turi kuvugana ndumva mfite agahinda kubera ubuzima nagiye nyuramo, abantu bateza, abankorera ibintu byinshi, n'ubuzima ndimo kugeza izisamba. Mvuga basi wenda mbonye papa mama we kuba yarapfuye ndabizi, cyangwa se nkabona n'undi muryango, ariko nanjye nkagira umuntu nita ko ari umuryango wawe, birambabaza cyane.
Tuzamushaka kandi nitugira Imana tuzamubona, nituramuka tutamubonye kandi naho ntubishaka uzanyifatire, nzakube umubyeyi nawe uzambere umwana. Komera. Ihangane.
Yongeye iwabo bamama arambwira ngo nige kwa papa bakamuhanahana. Nk'ubu mama nyine iwabo bari bafite amasambu,
bamwe nyine kubera ngewe utagiye n'utuntu nyine bamfashe nabi bavuga ngo mama yarapfuye ntacyo ngomba kubabaza nyine mbanumva bimungabanyije cyane mba sinzi mba numva narahazinutswe bamwe bakavuga ngo narapfuye ngo umwana mama yasize yarapfuye kandi ngo narasaze ngo nagiye ngo ibundi gushaka papa bakavuga amagambo menshi numva nabyo nyine binjyanye kure.
Mama wawe yakomokaga mu kahe karere, mu kahe gace k'u Rwanda?
Ubu kabaye akarere ka Gisagara umurenge niwa Cyinteko, akagari niwa Kamubuga, Butare mu majyepfo.
Yari umunyesave? Niba hari umuntu wumva radio Ijwi ry'Amerika akaba ari Bujumbura mu Burundi, aho twumvikanira kuri shortwave kuri metero 19.22, cyangwa se akaba atuye Isave mu karere ka Gisagara, aho ngaho ku Cyinteko, akaba azi umugabo witwa Ntabangana Bose Simon, adufashe dushake uwo mugabo, umwana we aramushaka, aramwifuza. Papa wawe niba ariho akaba akumva, mukanda mageza inabu. Niba papa wawe akumva muri aka kanya, nicyo wamubwira?
Papa wawe icyo nakwifuza kumubwira nuko nubwo ntazi isura ye, nakuze namuzi, ariko yarambyaye mu mwana we cyane ko bambwiraga ko ari nanjye mwana afite wenyine, numva ndamukunda kandi nifuza kumubona hari hose niba ariho, nawe yambwira ko ariho abasha kumbona njye ndacyariho ndi mu Rwanda. Icyo nifuza.
Sanabu komera, tuzagerageza kugufasha uko dushoboye, tuzagerageza gukora ibiri mu bushobozi bwacu kugira ngo n'Imana nibidufashamo tuzaguhuze n'umubyeyi wawe. Nibutse kuyitwa Ntabangana Bose Simoni, umwana umushakisha ni Mukandamage Zainabu, ubungubu uri mu Rwanda. Ndagushimiye cyane kandi ukomere.
Ariko mutarakupa amazina ya papa atazumva yo ngaho akaba yanyoberwa, yari yaranyise Nteziyoruva Gloriose kubera ko iryo zina rya Nteziyoruva bambwiye aho ryaturutse, yari bibanye na mama batinda kubona umwana aho bambonye yanyita iryo zina ry'Ikirundi.
Urakoze. Ubwo rero niba yakumvise, ndahamya ko yakumenye kubera ko ni wowe mukobwa wenyine yari afite kuva igihe ubiherukira. Ubwo nakumva akakumenya, zatunyuraho hano ku Ijwi ry'Amerika kugira ngo tubahuze. Nongeye kukwifuriza gukomera kandi utegereze wizeye.
Murakoze, namwe ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Kandi mwakoze no kumbera ababyeyi n'aba, ndetse Imana ibahe umugisha muri byose no kurama n'imbaraga.
Shaka agasaro kawe uzakabona, wicike intege ye, shaka agasaro kawe uzakabona.
Aha nibo dusoreje ikiganiro Agasaro Kaburaga twari twabateguriye kuri uyu munsi. Nongere mbashimire mwese inkunga mudutera, amakuru muduha, ukuntu mwigora mugahamagara uwo mwumvise ku Ijwi ry'Amerika mubwira ko Agasaro Kaburaga kabonetse. Iyo neza murakayihorana, umwana akwiriye agaciro ke mu muryango. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana ku Ijwi ry'Amerika.
Nukuri nashimaga Imana mu ijuru yo kubera ko ari ifite imigambi yo mu kuboko kwayo, ariko nukuri Imana ibahe umugisha n'uwo
kure
wange witwa Dusingize Aimable niba anyumva icyo namubwira nuko umubyeyi wacu twasigaranye mama yarwaye kubera ko ageze no mu myaka y'ubukure akaba yifuza ko yamenya amakuru ye byibuze na mbere y'uko wenda yasaza ariko natwe dukeneye kumenya amakuru ye
nanjye nshaka kurangisha murumuna wanjye wagiye kera kera cyane rwose ni umwana wari wabyawe na mama wacu noneho ubwo abazungu baza kubajyana babakuye isave
n'ubu turi kuvugana ndumva mfite agahinda kubera ubuzima nagiye nyuramo yongeye iwabo wamumara arambwira ngo nige kwa papa bakamuhana